Batman.
Krista Baba Mundi.
Makaudo.
Kesa kita Batman.
Halizidisha malobi. Ina mahata face something. Yasipungwe hata kidogo. They show the baby got something. Zidisha mikogo na nyodo. Together let keep on skanking. Twachore wenye roza choyo. Wanavyo tema cheche sparking. For joy believe for me. Jealous people never win. Awapendwa kitona we na me. Yeah, yeah. For you it pain them. For you trust me baby. Kumbe ina wauma we. Wakituona mimi na we. Kule, wote wanojona ma Queen Vixen. 10/10. Kwenye malapu na maintain. My bonita sija kutupa bule.
Nimegaramia. Asinia miha. My baby you need to see. Somebody
you gonna kill baby.
Somebody
you gonna manade.
Somebody.
Baby wote waone taka taka. Wanatuwinda bongo zini most one day. Wanatamani sana ila nyota imekata. Push it them baby swan taka taka. Wanatuwishi vibaya sana vi deadly. I say they are so stupid. Wavimbe wapasuke. Tukandane tungangane kama kupe. Wapate pressure na mwisho wafe. Mimi nipe nikupe mtaro nisafishe. Wala situ babaishe. Mebla subiri sisi tufe. Kwa zuri baby umewazidi.
You are better than.
Na kiburi umewazidi baby.
You are hotter than.
Pretty pretty face mami njo tulale.
You are hotter than.
Yaone alivyo nuna kule.
You are sweeter than.